upandacho utavuna, utendavyo ndivyo utatendewa, ubishapo utafunguliwa, uombacho utapewa. Ona nana najua Mungu wangu hapendi madharau. Ona nana najua Mungu wangu hapendi madharau. Usimdharau mwenzio, ujui kesho ni vipi. Usimdhulumu mwenzio, ujui kesho ni vipi. Usimhukumu mwenzio, nawe utahukumiwa. Semayo, sio mimi. Penda jirani yako kama unavyojipenda. Yeah, amri isemayo, penda jirani yako kama unavyojipenda. Ndugu penda jirani yako, dada penda jirani yako. Ona nana najua Mungu wangu.